uzuri wako na design, na ngozi yako inavyo shine, na ndo maana nakuwai kukueleza that I'm falling in love. Masiko busy kama Jafarai, sina machozi kama JD, na ndo maana nakuwai nabembeleza penzi. Siko wai piti bila simsifurai, chokupa blues ndo milele tufurai. Basi mpenzi njoo, njoo nioneshe, we baby njoo, njoo niloweshe. Baby naomba nipe one more time,
mwingine staki na napoelekea watanizika kama unitaki. Unaponiita moto kibati, maneno watu shataki, wewe ndo naikuzingatia kama itifaki. Sasa sikia, nataka kukuchumbia, I know you was born ready, squeezing it to boss for you, wewe ni boss lady, you're mine and I'm all yours baby. Nimepo gentleman kwa hiyo siwezi kukuchanganya na other lady. Nacha mambo yote na kufata, nacha fame, nacha huni, nacha kulebata, nacha ganja, nacha na hizi pisi nazokata, nacha vitu vyote sivotaka. So I really need one more time,
one more time.
Sema tena nipe one more,
one more time.
Baby naomba nipe one more time,
one more time.
Sema tena nipe one more,
one more time.
I really need one more time.
Baby, naomba nipe one more time. Sema tena nipe one more. Baby, naomba nipe one more time.